ኤምባሲ አሜሪካ በርቶታ ኢትዮጵያ ካ ቢያላ ደቃኒ በራታኒ ፍክስ መጥዩ ቢያገር አልጣ በራታኒ ፍጨራ በርኖታ ሄዱከን ተንረቲ ንጉሱኒ ኤምባሲ አሜሪካ ፍንፍነ ጁሩቲ እትጋፈተምቱ ኢም አዳ አዴ ሊፒን ሎዱብስ ሰከንታን ኤምባሲን ከንኩኒኒ በርቶቲ ባዲያ ጅራኒ ጨራካነ ስላ አርጋቹ ቀባኒ አርጋቹ ትጅሩ ኦዴፈኖ ተንቁብ ቀቡ የደዋን እዱጋፈት ጨራካነ እኑ ተርጋቹ ደንዳ አካሚን ፍለተማን ኡላጋ ካሚን ፍለተማን ፊ ዋን እዱጋፈት ንጉሱን ገሪሳ ሰንዴቢስ
በርኖኒ ጉድና ፍቀሩ ማዋሰ ተቆቲፊ ኢመይጆዳ አዋሲ ጠሎ ተብራቴኑ ተባጎዳቴ ዮሚዩ ጭማዳ በዳድንስ ፈጎሳሚቲም ቢይ አዋሰ በረቴን ቀባነ ቀበኛ ሞማ ከሚኑ ሃ በዳቱ መለም ቦደተፉማን መለቶ አከቴፊት ሃፋ ቆፒ ኬኛ ራት ጨራ በርኖታ ሰደርካ ኦላና ቢዮታ አሜሪካ ባፈካተንቲ ላተማጅሩ ላጭሴ በርቶኒ ቢየኬኛ ዲማክራቲ ሐማም ፈየደማጅሩ ካራ ከሚኒስ ጨራ ጀደመከነቲ ፈየደሙ ደንደውፊ ኡላጋሊም በርባች ሰማል አካቴ አካኑ ኢፍሰን ቃማ ዲሚኩን ኢላላቱ ጀነ ፍነ ከንጅሩ ኤምባሲ አሜሪካቲ ቢልብሌ ከሱማ ፌሬራ ኖሊንቱራም ራንዱርሴ በርኖተ ተርካ ኦላናቲቭ ገረብየ ከረት ድሁዳፍ አሜሪካ ጀቻና ካፕቲለን ሸን ራወተሙቱ ድርቂታ ቶኮ ማልበረቹ አከቀብኑ አደባስነ በሩ ኢንስቲትዩሽኒ ዮኪን ዩኒቨርሲቲ ኢሰከምቱ በርኖት አኒ በረቹ በርባድ ወሊን ወልሲማ ገቲ ዮኪን ከፈልቲ በርኖታ ባፈቹ አከምቲን ደንዳ ዴገርሰ ሰከምቲን አርገጣ ዮኪንሞ ፋይናንሻል ኤዲ ቃሙሌን ላተን አከሚት አርገሙ ሰጀሩ ቤኩ ፈዲ በረቹ ቀኑረት ሁንዳውዳን ገልሜሌ በርባች ሱቆፔ ፈቹፊ የኖ ዮኪን አፕሊኬሽኒ ጋፈቱ ገልፈቹ ጋፈታም ኤጋ አመስ ኤርጊዴምኔን ቦዳ ሃላ አሜሪካት በረቹ ከነ ኤምባሲን አሜሪካ ፍንፍኔ ጅሩ አማን በረቶ ተብየኬኛ ወሊንጋ አጅረ ሰጀሩፍ ከምብሮ ረቲ ከን ኢትጋብተምቱ ዲማ አዳፊ ዋሱማ ኤምባሲቻ ሚስ ሊፒንግ ሎ ዱብሴንቱሬ ጋፊብ ዴቢ ካናፊ ሃየሙ ሳኒቲ ገለቴ ፈደን ድራንዱርሴ ዋጅር ከሰን ዲማ ከነ ኤርጊ ኢትዮጵያት ኤገሌ ሐማሚዳ አከሚት በረቶ ተብራን ኦዴፈኖሳ ጋአጅራ ጀደንቱሬ ሚስ ሊፒንግ እና ዴቢሰን
Here in Ethiopia, we have a Education U.S. Center at the embassy and as well as at the American Center at the National Archives and Library Agency.
In Ethiopia, we have a teacher and a teacher at the Education USA at the embassy. We have a museum in the Finfinne, Bahardar, Makale, Jimma, Dredawa, Jirani, Kaysakamna. ዋጅራሌ ካናሃል አሜሪካ ደቀኒ በረቹን ደንዳ ሙረቲ ኦዴፈኖ ከና ገረን ጎርሰ ከኑት ቦበኤ ጅሩኩን ወጎቲ ሰደት ተንደርበኒፍ ቢየቲ ከሰ ተጃጅለ ከና ቱሬራ አመስከና ጅራ
ኤርገሲ በረቱት ሐማምታ አንቱ ጨራ በርኖታ ከናን ኢትዮጵያራ ፈየደሞታን
The number of Ethiopian students studying in the United States has steadily increased since the education usa services or offices open
bufatale education usa jedaman biya kanat ergi hoji e galani asla kofsi baratota ethiopia america da qudan baracha jirani su ta dabala jira fakkenya barkumala ma kudashani hanga kumala ma kudajati baratonni kumata kof dibashani ol charra kanan america ti barata jiru ረጅሪ ኢንሳኒ ዲግሪ ጀልቀባፍ ዮተው ካነን ዲግሪ ለማፋዮ ካማስተርሲ ካኒ ሞ ዶክተሩማ ጎሰበርኖታ ዳዳን ሃንጊቶ ኮሞ በርኖታ ነን ዲግሪ ዮካኒ ሞ ኦፕሽናል ፕራክቲካል ፕሮግራም ዮኪን ኦፕት ጀዳሙን በረቻጁር
ጨራ በርኖታ ከነቲ ካነን ፈየደሙ በርባዳን ከሳ ጆሌን በርኖሰር ካለማፋዮ ኪን ሃይ ስኩሊ አካ ጅራኒ ቤከማ Sagantaa Education USA keessatti carraan kun ijoollee akkasiif ni jira. Add Li Ping Low.
For Ethiopians, we don't have any exchange programs that are targeted for high school students.
Lakki barattoota Itoophiyaa kanneen sagantaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa akkasiif exchange program ka jedhamu hin qabnu. Ameerikaa dhaqanii barachuu ka danda'u warra sadarkaa lammaffaa hin qabnu. Gama biraan ijoollee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan high school as Itoophiyaa keessatti sagantaalee hedduu qopheessineef qabna. Innis shamarran kan hirmaachisu akkasumas dandeettii afaan Ingiliffaa qaban jajjabeessuuf deeggaruuf carraa hedduu jira.
Akkuma asii olitti ibsame waggaa darbee fi sa'achaan qofaatti barattoonni barnoota olaanaa 1,500 ol sagantaa barnootaa kanatti fayyadamaniiru taanaan akkamiin ture kan filataman yookiin immoo ulaagaalee akkam akkamiitu guutuutti itti ture isa jedhuuf adde Li Ping Low ennaa deebisan.
In order to study in the United States, all students must have a what we call good grades. Ways to show that they're engaged outside of their studies, such as
United States keessatti barachuuf barattoonni hundumtuu qabxii gaarii isa jedhamu qabaachuu qabu. Isa qo'achaa jiran irra darbanii hojiiwwan hawaasummaa adda addaa irratti kanneen hirmaatan ta'uu qabu. Yeroo barnoota isaanii xumuran akkas ta'uu feena jedhanii galma yookaan karoora isaanii akkasumas dhimmi irratti hojjechuuf ka'an yookaan immoo kaayyoon isaanii qiyyaafata qabu ta'uu irraa eegama. Dabalataan immoo Ameerikaa dhaqanii barnoota hordofuuf kanneen fedhii qaban ta'uun barbaachisaadha.
Namoota Ameerikaatti dhufanii barachuuf jiraniif ulaagaaleen higher education biyya kanatti taa'e ni jira. Koleejiin yookiin yuunivarsiitiin Ameerikaatti fudhatama hin qabaanne ni jiru. Kana jechuun yuunivarsiitiiwwan xixinnoo dhiyeenya biyya keenyatti banaman qabxiin isaanii akka yuunivarsiitii Finfinnee yookiin yuunivarsiitii Jimmaafaatti fudhataman qabaatu. Barattoota akkasiitiif haalli isaa akkam ta'a isa jedhuuf Miss Li Ping Low na deebisan.
Well, here if a student comes to Education USA, we explain to them the process to study in the United States. The admissions office at any U.S. university.
Barnoonni jalqabaa gaafa waajjira gorsa kennu kan Education USA dhufan barnoota isaanii akkamitti akka itti fufuu danda'an ibsinaaf. Kanarratti immoo waajjira simannaa fi galmee yookaan admission office yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran irraa waa'ee yuunivarsiitiiwwaniif barnoota olaanaa Itoophiyaas ta'e kan biyyoota kaanii bal'inaan quba qabu. Sanas yuunivarsiitiiwwan hagi tokko meeshaalee barnootaa sadarkaa isaa eeggateen kan guutaman kaan immoo hanqina meeshaa barnootaa ga'aa akka hin qabne addaan baasanii beeku. Akkuma kanaan kanneen beekamoo ta'an akkuma jiran kanneen maqaadhumaaf maqaaumaanuu hin beekamne jiraachuu ni hubatu. Sana waan ta'eef barattoonni ofii isaanii akkamitti rakkoo isaa mudachuu danda'u keessaa akka ba'uu danda'an akkasumas yuunivarsiitii akkamitti akka seenan ibsuu danda'u qabu. Gama kaaniin yuunivarsiitii Finfinnee ka seenan malee warri kaan yuunivarsiitii Ameerikaa seenanii barachuuf ulaagaa hin guutan ilaalcha jedhu hin qabu. Yuunivarsiitii isa kamirraa dhufan isa jedhu osoo hin taane dhimmi ijoon barataa yookaan nama isa yuunivarsiitii Ameerikaatti barachuuf kaadhimame sanatu barnootaaf xiyyeeffannaa kennuusaa qabxii gaarii dorgomuuf isa dandeessisu qabaachuu akkasumas akeeka yookaan kaayyoo qaban kan statement of purpose jedhamu irratti kan mul'isan sirriitti qophaa'ee agarsiisuu danda'utu irraa eegama. Dabalataan immoo xalayaa bakka baratan yookaan hojjetan irraa waa'ee isaanii nu ibsuu barreessifatanii qabaachuutu irraa eegama.
Tolee barataan tokko qormaati fudhachuun irra jira yoo jedhame qormaanni kun barataa warra digirii lammataas ni ilaallata moo mee kanarratti isa jiru natti hima san jedheef.
Qophii kan hin finne gaaffii kanaaf hafte irratti qophii keenya taatitaan keessatti deebina.